Sakrab min joto on kala do bo don tawede li malifu e mangal mudum min biya emission mede mo noddirten fabundira on kanyen joddi do en do kiki da ko kala do bo don tawede li malifu e mangal mudum amde kayfa njottu don kidal sijo tamani gondo hettinaade kiki da ko don joddiri do radioji amen chapande jetti e joyi gondi li malifu e mangal mudum kala umar waygal kanyen wonte jottinde on do dido kabaru so bi fabundira yalla hod won dum en jawelon kande hokkindirde juude no kande fabindiraade hono yimbe be ngala bode be kala neddo mo wala bawde fu an hani faber kala jogido bawde fu dan hani yaade tiagal mudum jewa fa bo hono mo buri o hono wireteno aduna ro baynan nasi hande an weli jango an wayi latade goddum ko bingil adama yida ngattana hore ma hakkile sanne sabinde welinde den kanba jewde hono yimbe el gombe tiagal made fami fa mettidu jamaade an wayi fa badde ma hono bireteno jon jewdi sa wihi a wanyama tan jewa andu no gorudo no non bireten dum woni yottere men no dirten do fa bo ndirende kikidande min garan memde hono be do yimbe el nyongiti miccete be wiri yimbe el ko heewi mabbe fu yoppi nokkule mudon ko heewi mabbe furdu wakande malfede pii tonde omo fu ndari do yara wakande malfede imminde homo fuddu do bucci do tan don gandiri yolando ren yolando warti jam e deger ne leedi meedi de yimbe la wittu be du roobe lan li hen be do roobe wattu jono be gondi e landi nati sanne sanne e be gondi waddo pelle mabbe dulle de do pelle hodo be gondi gollido ko nayri bangal sardi ngewo pomboroy fa yotto yo awdiji kanya fa yotto mukkide tiabul e ko nande mudon fu e yimbe la wittu be du fa hande be man li hen jangobe lekkol an li hen sabde wakande basidi imi le leedi meedi di tuudi ekol ko buri ujinere kanyen udile mali fu e mangal mudum latik sababu do so sukab ujinaji kanyen en joppi lekol wobbe la entre do an gonde jokkita don ekol o wori no be do sukabe wobbe an tata ngarti le ngalluji do wobbe du njaram hono do ekol ngaydi uddaka le leedi meedi de njaram fa nokku no dirte yoro so jide ton suko jokolle goto kanko gondude e jangude wattu jono o do suko woni tan wiyeto wonde tinnade ton sanne no andir on no tan kala suko bel do hakkile fu do tan wela jenginobe do so lando jebe njahan jide on o do suko nokku no dirte yoro so fa hande no mbirte no le neddo yowtere wotere on garan memde le hen du ko nandi ko waw hala en biri hod waw hala en bi yoppum yoppata wana yite jamande ko hewana hala ngol do kongol ka tay anda ko ni koro mudum e njaram fa nokku no dirte do nguma mallere do so lando jebi danyan neddo goto paccintin en no kongol ngol wori yoppum yoppata do wana yite on andir on no du dum artiste invité en njaram fa nokku no dirte do duwan sa kanko no dirte sidi sisi o seydu sisi o non biriten omo le o do nokku yomo suko jokolle jimowo mo andudo jimi du nobe ko litri wirle o do nokku no dirte do nguma mallere doro fa hande yewtere men no dirten do fa bo ndirende de do yewtere tan gonde jukita do ngudude yottinende o do kabaruji umar waygal kanko no dirte gagni kanto kanko jodi nokku no dirte boggi jam e to fon je fi nokku wakkati jono inshallah e ngana natude e de do yewtere honno birumi onno basiji dimmi kile leedi meden di dum latiki sababu do homo furdu wakane malfangal fitnonde gandiki do hebir homo furdu yari do milata hono an samti seda le yimbel mbittu be do robel an le hen micciti den wirso bami fatoraji yotti gata yimbel burbe hoyfude be fu kanye burata hebude do torraji be do robel garbe le galluje de kanye jabe le nokkul do jam e wonti e mater do be gonti e wadde ton bale mabbe le de do bale wobbe an tatan dema projet ngaji wobbe an to do tan bayliton bibbe jalo wobbe an to do tan tiabu de mo inta non watta so keba kuncen kal musaddaji mudde hor non watta du so keba seedo ko kan wurdude non biireten le beddo robele dubbe bihi ebe jogi tiadele mawde sanne so bami faabe ekintinama ta wakati be ngala kaaki wakati du so moddini kudde mabbe de jati hono codo dum woni ko yafiraabe fa keba famtan non do fu dum wori ngare kede ko alisi se kanye sita sidibe pewni do hen
le region aji kewdi leedi amende rewbel egube ude jonde mu em ana wondi tin ta dum tawede tiddalaji de be gondi fewde mudum di fu no be jotti le dido nokkula to be jabbita hewbe mabbe tiwti mu inanande hore mu em ngurdam lobbam saatu e be kukkondira joodi mabbe be laato pelle le lamu sa ramatullah jakite egude ude jonde mudum pango juini walde morewbel nogayam wolle mudum mabbe nodirta deme le nyalama hande o e gonde remule tom leydi ni yimbel bismin bebe hokkibe dum
o si sana le yanno
wattine men wariga hejabe lam onu hokki amen nukkutume remata meda foton yimbe nogay me tinne kasin me jewi jama me beede amen me hebbe goldidi me soodi awdi me hebbe me remi dum nafi amen sanne le dum ko hebbe kalsi uddutu boutique goto hokki biddo nan gorko
sabe golle jardin e do rewbel ana wawa darana de sadda way mu en fay soko be jogino ka fu yube joodi mabbe sabe rafinde nago o
ambi pomukala o ber chinu
meda rema pomme de terre dandi leydi tamati fottaade ñebbe di en nanal mudun yo nafi amen sanne sabe ngal gollal mi hebi me dardi e koy amen hande alma sadda amen ko heemudun men dardi e mudun
bebe si yere ko robbi bi nakone
muti hamadun sumboro kanyundo yo eggol eure jonde mudum ngaro tawtude odo cooperative rewbe e golleji mo em nawri bangal mu inde giriage ngaji ilal hitan 2023 o mo gollida tum e rewbe wobbe kasem yurbe nukul kewde le faba mu en ONG ngaji yogaji wonko be kebata ko be tamma e jood mabbe le ondo nukku
neye e nyemoy
mi netto goto haltnat di golleji non men ko mudini giriage di men ko fili den nukkuje fu remetede ceggal modun rewbe ndu fuddi golle nenne modun ngatidara goto ko wontum handen du lafi balleku cegganne bale faba muña en witti
kami e partenaire tagala
lewi haruna touré ardo projet ONG mo noddirta faba cere gondo nokku mo noddirta échelle euro ana le région tomboktu he yoji kewdi lato sababu wallude bendo yimbelle yalla ana wawana hore mu en ana wondi golle tum
nous avons approché
me wadi imadraji jati me hewti hede balam on den nokkuje ndu otide la jati cegal mudun ko yata rewbe cefande joon kawrte nati walde wotere tewti balleku be hebi dundu nati ngi sabe rewbe hewbe hebi alma saddaji mu en gafa handen kulliji kewdan heddi ko hani wadede
le chemin reste long
ido imadraji ka latke sababu rewbe hewbe wawa daranade hore mu en ele nokkulatu be bisimatu ngale wi kanko haruna touré golleji di be gondi wadde de ana hani sembinede yalla ko tewti tew ko ana hebe yimbel gollobe tumbe kanyu en du ana tawda e odo hakkile jati motito Joel Pujugu inde ande le nokku o holiti wiide faabaade rewbe e le golleji mawdi latal sababu e juude mu em be keba ko be tamma e juude mabbe darne mudum ana moni san e le nokku latu e bisimaatu
anna fa chama kon bala
ngal gollan ana jogi nafa faawala sedan do natin sabe ko hebe rewbe ana darre ko mun hannen me miila dan nafa mudu ana mawni sabe na nato sabe du rebe ko heewi heba wada golleji zarre ngaji nanan mudun do nato sabe du faabaade be yalla be acca nyaagaade
ma abo chama fana dabla ko
lewi honjo tobe wallude bedo rewbe le yallana heba muinde yeyude ana lato sababu be keba ngurdam lobbam ana lato sababu du be jalta ele ko be jotto so be tumudira jodma be doma mballa
min biyan fati yatara a jarama sanne ali sisi kanye sita sidibe pacintimbe dido kabaruji dumin joti on sanne hedade hejjo jamendi fande jukiti tono kabaru yimbe le nyongi tibbe le leedi meden di hono yimbe le wombe nokko no dirte do kuri irum le laamu yoro so yimbe le Burkina Faso hewbe kanyen golle o do nokko no holitira liide be do yimbe le gonde jabbitere tondo le be do yimbe le sukat an le non joppobe lekkoluji mudde so ngari le o do nokku misala kanko no dirte Idrissa Diallo holitamde Sara makko jottiki le nokko no dirte do kuri ile le hitade 2023 o mo jangano klasse jaddabo o do suko yamu o suko tinnido sanedu le golle makko gollano feewir jababuji lobbido wonde hebude le o do nokko no kolitiri wide honno fulbe mbirino suko labudo jungo e mawbe nyamdata suko beldo hakkilata tan wela janginobe dun sanne keddeno wattu jono no kanko Ali Haydara ko hebini mi nokku no dirtedo yoro soddo faccitango mumini sen debbo Ali Sisi
Idrissa Diallo duubi sappo en nay yo nyongitido iwde Burkina ana wara duubi didi umu janga joni le suudu janginirdo lollirdo second cycle se kuri o holiti wide o mo wel toton en
jeminom Idrissa Diallo
mbiyetemi class njeddo bo le suudu l'école se kuri ngommi mi e Burkina Faso garmi kuri do ilal hitan 2023 sabe rafinde nago do ngommi do ka mi de welti rowande trimestre amem arande radio o mi hebi moyenne 15 dido bare o mi hebi moyenne 15 mudundu l'école Mali e Burkina fu goto monsieur le mb kan ya aminka tidala fu wala hakuna amin
ya okun difficulté
beldo hakille gollowo teddino yimbele yo dun janginobe holiti wide do makko tayru sangare yo directeur suudu jangini dende
Idrissa Diallo c'est ni lew kon a réussi l'année dernière
Idrissa Diallo yo suko l'école mo bisimini no ko amen do ro wande takale am haltane kam hala mako o wardi e mako do ando o wi Burkina Faso be yi sabe rafinde nago o de capo o wi meme bisima sukabe fu honorobe mako yube nukule mu en min tawtana do en golle mi pabo do en du yalla ana heba jodaade heba ko gollana hore mu o mo jogi wolo sebe leedi Burkina o mo golla so ngonga o kanko jaato wonno premier no wonno septembre ni rowande Idrissa ona neddo tiddo kabaru o mo teddina dum ko hollita ele sud l'école amen du ko fu
Sarabe Idrissa Diallo koliti wide be kebeti dala fu bangal kabaru jande makko be silmina keƴaɓe laamu yimɓe le jaañeeɗi ndi. Yo ɗum kay holliti wiide Hawa Diallo nene Idrissa Diallo.
Burkina mi iwi somin gari kuuri ana heɓa hitaani joom. Diallo Idrissa o wiyete o suka l'école gonɗo classe jeɗɗoɓo. Min jeeya caɗele feewi ele windugol makko fa o jannga, omo jogi wolo sabel makko. Mbiɗa jowta sanne yimɓe ko ɓe gondi wadde fewde amen ko.
Yo ɗum woni ko keƴaɗo jotamani Ali Haydara heɓani minna iwde kuuri.
Ɗum naɓata en e ɗum woni mo mbiyete invité de la semaine. Ila basiɗi immi le leydi meɗen ndi miccitiɗen wiide yimɓele hewɓe kañen joppi nokkule muɗumen kaɓatafe miccintinde on. Le yimɓele jongitiɓe du rewɓele ana hakkunde mabɓe wattu jono. Ɓeɗo rewɓele sa tawi ɓeɗo déplacé en ɓe gonɗo attan tiiɗallaji mawɗi ɓe jogui wattu jono no hollitira wiide ɗum laati sababu soɓe gondi e wadde toon pelle wattu jono no ɓe kani heɓirde gurna mabɓe. Le ɗeɗo pelle do tan wakkatiji ɗum wona ko yaafi fe. Kanko ɗum noddirte Abdoul Bassirou Ba o anda ɗo kabaru neɗɗa ko wattu jono wonde halde hono ko ɓeɗo rewɓele gomɓe le nokkule ɗo jongitiɓe gondi gollude yalla ne keɓa ɓantare. Abdoul Bassirou Ba min jootima sanne, miccintina yimɓele ɓe wiide yo anda ɗo kabaru neɗɗa ko ɗum woni koɓe noddir sociologue ko. Wakkatiji miɗen jiiya yimɓele jongitiɓɓe rewɓele mabɓe ɓe ana gaɗa toon baale. Hoɗo fuu woni immaɗe ɗeɗo baale. Wakkatiji a tawi ɓe jogii tiiɗallaji mawɗi ɓeɗo rewɓele a tawan torraji yettiki ɗum en. Ka ɗum e tawede fuu ɓe gaɗan koɓe mbawi fuu yalla ɓe fuu ɓe kawrita le fedde wootere. Hono fuu mbawɗa haalirde no ɓe gondi e gollirde e golleji maɓɓe ɗi. Ñalawma hannde o kamɓe rewɓele ɓe immadaraji heɗi ɓe kaani faabirede. Yalla ɓe ɓeyida bawɗe maɓɓe ɓe ɓeyida du kono ayiri bangal ɓantare maɓɓe faa ɓe keɓɓe kuncana ngal musaɗɗaji maɓɓe hoore. Abdoul Bassirou Ba aɗa wawi jaabade ɗiɗo landi fuuna.
Abdoul Bassirou Ba mi salminima. An andi ɗo kabaru neɗɗako eɗen jiiya rewɓe egguɓe anan denta gaɗa baale wattu yoga darta gollidinde an honon jiruɗa ɗi hakkillaji?
Merci monsieur Kunta. Effectivement
a yettama sanne Kunta eɗu golɗo landol. Min taki e ɗiɗo golleji le kereduji ɗi faye to le galluji mawɗe e hoore ɗiɗo yo nokkule to rewɓe hawrtata so waɗa jiide mumen so taƴa kalsi ɗum fa heɓa ko gollira projet woye mumen tuskoy. Ɗiɗo yo nokkule to rewɓe wawi moɓude jawdi mawdi latat sababu e juuɗe mumen wadde golleji mawɗi latat sababu ɓe keɓa koɓe tamma e juuɗe mabɓe fayato ɓe darano hoore mabɓe e hoore. Rewɓele gomɓe le nokkule to yimɓele egguɓe ɓuuɗe jonde mumen woni kañum en du ana hawta ele pelle. Yalla ɓe keɓa jawdi seeɗa mbawdi latat sababu e juuɗe mabɓe ɓe keɓa koɓe darano saɗɗawo e mabɓe ñande fuu. Oɗo golle ana mate du le nokkule to yimɓele egguɓe ɓuuɗe jonde mumen woni bamako ɗo. Yo nokkule to yimɓe wawi hokkodirde hakkillaji gaajiɗo hollitidde du ko woni caɗale muɗum bangal tiɗɗalla mo leydi amen ndi wondi fewde
muɗum.
Ba eɗen jiiya fayi e tawede ɓe rewɓe ana jogui tiɗɗallaji hakkillaji mabɓe fuu ko mbewi eɓe gaɗa immadaraji wadde ɗe baale. Aɗa wawi hollitinde min hono ɓe rewɓe egguɓe kani wadde fa moƴƴen ɗe pelle no gasiri?
Nonobstant les conditions du
tawede tiɗɗallaji ɗi fuu ɓeɗo rewɓele kañum en ka ana heɓa hawrtude laato pelle rewɓe eɓe keɓa mballa iwruto pelle yogaji le adnaro Allah ndu e hoore du hono oni fam pelle jañili hono tabital pulaku irganda jina dugon kañum ko nandi muɗum. Eɓe tinnitika ɓe gana yimɓele jooɗiɓe du soɓe tummodiri juuɗe mabɓe le tuundi ɓe jahata tewtoyde koɓe keɓa faɓe ñaama. Mballa hakkunde mabɓe e hoore o darde muɗum ana mawni sanne bangal daranade tiɗɗallaji ɗiɓe gondi fewde muɗum ɗi. Faabodirgol darde muɗum ana mawni ɗe gurdam rewɓe ɓuuri fuu yimɓele egguɓe ɓuuɗe jonde mumen hoore. Pelle kewɗe daraniɗe jañili dinaji finatawaji kañe ko nandi muɗum ana waɗa ko woni e bawɗe muɗum yalla ana faabo ɓeɗo yimɓele egguɓe ɓuuɗe jonde mumen ɓuuri fuu rewɓe
notamment aux femmes.
Jande hende na ɗoytugol hengol ɓe kani wallirede pati ɓe pawo dow himɓe wonɓe sella.
Par exemple durant le mois de ramadan ou à la veille
misali muɗum le lewru o ramadan fayetto juldeji goɗɗi kasen yimɓele egguɓe ɓuuɗe jonde mumen ana waɗine moƴƴere bangal ñamri kaddule ko ɓornoto cuddamaji kañum ko nandi muɗum. Le leydi amen ndi fayettole hurunde afrique e hoore rewɓe ko tewtirani woni heddo le galle. Gorko kañum jeeyi tewtoyde ko ñamminaɓe nga alhaali tiɗalla mo leydi amen ndi wolle muɗum ñalawma hannde o worɓe hewɓe kañum en wala ko golla. Egguɓe ɓuuɗe jonde mumen gomɓe ɗi galluje ɗe na ɗum gomɓe ele kreduji di help emu em demo no be fayeto drop dabaji fu ana jogi titalla be ngala ko be golla be galluje mawde rawbe kanyu em woni people so ana yahale nukula to tundiji yupete fa dayam ko suboyitum ko wawi nafude yaya dum yala dayam ko hebata fa soda wadali galle mudum fa be nyam kulle de fu waytike gorko wiano kanyu je daranade nyamdu galle mudum kanyu hanno hinnade yimbe galle mudum nga sabi titalla o rewbe kanyu em banti de do darnde hande kambe woni ngaddobe ko nyamete
le galleji le serse de quoi manger
ya Abdul Basir Ba a jarama sanne hon andir onno en biyan de do yotere jam e jeleede fu anay mudun de do yotere wotere du en kalan en halaji kewdi le majjundu yontere fu danya momi noddile o do nokku dun artiste njimo wattu joni en jahan fa nokku no dirte duwanse jehen jidi makko kanko dum woni noddirte Seydou Cissé o wattu joni on njimo dum nokku no dirte duwanse o waro sifiniro hono natire jimidi hono yimirte jimidi kanya fa yotto jimi makko di yalla nafa ana le hinna kanya tedele ko nande mudu fu ko hebi do hen hono kedjara men goddo duwanse yotidi ton e makko
Best zone music legend
they to one in a more magul hey whole body the tampere more magul
for
the kawa hala pacho kalo gana che handa orema je kinu da jama bohe na hedi
for the kawa hala pacho kalo.
Okay, saki ga assalamu alaikum inda ma da jambo e bolle kollo mo golla haa so
bon e inda am Seydou Cissé, voilà même artiste non dont il dans eu artiste yako konoba kono bilibili ba wa
artiste non woni ile jimi gonda voilà mais ne jidi kala mi hono ngardu ale jimi
bon no ngardi be jimi mi do ay wida e peccoje non jilli won hen peccoje won hen bon dum pusi arna de e jimi
ille made putda jimi
bon mi fuddi jimi hande anaya duubi set pisse mi fuddi gilla le fin 2015 mais dans mi anda kono sanne don après ça vers 2018 comme ça den anda mi jati voilà sinon fuddi gilla de depuis gilla fin 2015 ouais
jimi madi jimi sit non
té bon mi do ada qualité jimi fa hewde mi ga mi artiste tout terrain no et instru fu mo ngadda bit fu mo ngadda fu mi do ay nyabude do hen
le jimi mada di hedoni ko kalta le hen hedum bita le jimi di
bon le jima ko buri hewde fu conseil ngaji puisse mi rap conscient buri mi wadde hen dundo bon mi di wadde hen drill ngaji wadde dum an mais rap an ko buri wadde basé dum fu rap conscient
hande woni a won album na mix tap tan gata
bon alhamdoulillah mi wadi album mi won mix tapin mi won single en fa hi
nende le jimi mada di hedoni anniaji mada jati hedoni ko dartali jimi di jati
bon vision lointain non puisse unde ga fu ko nata en ga fu tawe anatra en hande tawe jango won ko yaltini hen fami sino vision lointain non fa mi wada valoriser culture donc mi holla c'est-à-dire e fulfulde du ana wawi wade dum an fay men pam hen fa gasa fa c'est-à-dire mi naba rap fulfulde fa do haadi quoi do woni vision jati inchallah
e tagal o do golle jibi yalla won golle kasse do mo gollata
waye bon won golle yidi ngadam semi wala activité jiman fu attend mi won e réparation semi wada réparation mi les motos voilà timi wala on activité goddo e le mané le rap fu attend e nuku golla ngol mi jotta ko ni quoi mi wana on neddo jottodo ni tan mi doma ni na ma no mi wana on mi wala hono on tan
le golle maado jimidi yalla nafa won mo jida henna de pudda jimidi warde hande nafa homo kibuda fa taw dun kan wawi e darnade almusada jimada
waye mi hebi hen nafaaji fa alhamdulillah le jimidi mi wawi de hande mi dartini horam alhamdulillah donc nafa mudum timmata don ko kalmi quoi toraji mudum timmata waye bon nafaaji mudum du timmata fay hegude relation fu di relation modi jiman waddi nin kam won kittintobe jiman sabi jiman di yidi kam nyingu yonki jati yidi kam ana fabiro kam ko wayifu anda alhamdulillah je peux dire alhamdulillah donc kule ko hewi ka titanta
eley jimi ɗi e honiraɓe maɗa jimoɓe ɗo duwas ɗo hiɗo mbawɗa wideɓe?
Bon, ko mbawimi wiide tan mo fuu laato hoore muɗum, mo fuu laato hoore mum, c'est à dire e jimi hoya on dire mo fuu dow saisongoma yiɗi jooɗade dow on saison e so a gollay a yottotako to, so a gollay a yottotako to, mo fuu laato hoore mum, mo fuu darno hoore mum, e puis mo fuu faama wiide ge jimowo yo mobbo noon jimowo e ana wayi hono message hokkoto jama. Donc wana hono a nangi micro ni tan aɗa yima ko welima ni, a fami, jimowo c'est à dire mobbo noon ko noon message yettinto voilà. Donc mo fuu waɗno hoore mum hakkille, mo fuu faamaki en temps woni hoore maɗa quoi, mo fuu laato hoore muɗum.
Gelle illa puɗɗa oɗo golle ɗo woni ɗiɗo jimi yalla hewiɗi woni hono tiɗallaji ɗi keɓuɗa ley hen?
Bon, tiɗalla le rap timmata, tiɗalla mum timmata ana heewi, ana heewi sanne sanne, mi wawa halni ɗon fuukay, mais tiɗalla mum ana heewi sanne sanne.
Yimɓe meɗen hono yuɓe nokkuji muɓɓen desetale duwanse ɗo hannden e Allah eno leydi ndi wurdini ɓe mbiyeten e déplacé en, yalla hiɗo hakkille ma e yii e ɓeeɗo yimɓe
gaɗuɓe déplacé ɓise wona maire ka itti hono wiyete e nagge e winde mum ni, ayina si neɗɗo ka waɗi déplacé iwi suudu mum wari nokku goɗɗo ka fuu quand même ɓeɗe kane waɗede considéré, ɓeɗe kane waɗede bisimilla fakas, e puis kanankoɓe gaɗinaɓe hakkille sanne sanne sanne, pise en fuu en ɓiɓɓe mali en noon, fuu en ɓiɓɓe mali en noon. Donc c'est bonanda wari warni en fuu.
A wi ɓe gattine hakkilla ɓe paade e hakkille maɗa faaba muyo si homoɓe kaani waɗinede, hono ɓe gattinirte hakkilla?
La première des choses ɓe ƴeewe ɗo ɓe gona ka tafon. Donc la deuxième des choses ɓe ƴeewine c'est à dire ñamduji, donc santé maɓɓe du côté cellal maɓɓe du ƴeewe sanne, ayino voilà. Bo ana heewi heewi quoi.
Noddango wonko jogiɗa fewtude e jama o e banggal faabade hono ɓeɗo yimɓe e nokkuji muɓɓen deseta le guindi meɗen duwansa ndina ɓe mbiyeten déplacé en, wonko mbawɗa wiide jama o fa tawa e jama o darno e faaba mum e ɓeɗo yimɓe na?
Wonko mbawimi wiide hen sanne, puisque en fuu en gotu noon, donc wona suko wona mawɗo, c'est à dire mbawɗo fuu quoi, mawɗo fuu ana haani en fuu eɗen kaani nangodirde, e fuu eɗen kaani faabodirde, puisque hunde fuu ko hewti banɗo fuu ana wawi hewtade ma andu nawana. Donc si yimɓe nangodiri, si faabodirdu hen fuu ana moƴƴake jam heɓe hen, kanankoɓe darno hen fagasa fayi ko wona kanankoɓe, fayi civil en du ko wawi waɗa quoi, c'est à dire en tigui kanankoɓe meɗen, eɗen tigui commerçant en, mawɓe les dois, eɗen tigui joint jawdi en, mo fuɗdan ko waɗi seeɗa seeɗa. Donc si en fuu en mbawodiri fuu gasan.
E Seydou Cissé Konoba, jimowoɗo duwanse ɗo, farde meɗe warde uddude oɗo gajati yalla acapella o mbawɗa waɗninde en?
D'accord, acapella e c'est à dire fistal, n'est ce pas? Ok. Sini wuro gasi ɓiɓɓe wuro ni gayni, sini wuro boni ɓiɓɓe wuro ni bonni, lamu hani tinno fadi ɓiɓɓe leydi kaaba, ardiɓe mballa fadi ɓiɓɓe leydi culla, hunde fu wo gasta fadi kanankoɓe ngaɗa, mono fuɗu tinno e laaɓa leydi muɗum, hemo fuɗu darnono wuro mun yara yeeso, hunde fuu ko gasta fadi ɓiɓɓe leydi du ngaɗa, sabu ɓiɓɓe leydi kam woni gikke leydi, hunde fuu yo gikke nan. Voilà, donc on freestyle ko haalto dow ɓiɓɓe leydi e kanankoɓe, c'est à dire fuu enen noon, si gasi enen noon, si boni enen noon. Voilà, tiyabu moɗon.
Aywa, noon jatimbireten Cissé, a jarama sanne sanne. Miɗi milla ɗum woni message mo jopuɗa ɗo o dow famama honno wireteno, so boni tan en fo bonini, so moƴƴi du enen fo moƴƴini noon mbireten. Leydi ndi anden e leydi wotri ndi ni jogiɗen ande, ngala leydi wondi kasen so wana Mali no laati furu. Mali goto oni jogiɗen no laati furdu, ndewren ɗum woni ko nafata eno laati furdu, joppen basi ɗum tan wono ko nafata ɓiɓɓe leydi ndi fo e mangal muɗum. No mo wirino, sa yeehi leydi boni a tan ɓiɓɓe leydi boni ɗum, so leydi moƴƴi du a tan ɓiɓɓe leydi kañum moƴƴini ɗu, hono kanɗen wadde homo fu ƴawa no anniya muɗum worri homo fuudu ƴawa moƴƴina anniya muɗum homo fuudu ƴawa tawe ko halta ko ɗum woni le ɓernde muɗum nde sabi sa ƴeewi ko ɓuuri heewde e malim koɓɓe ñalawma nde fa tan ko ɓinngel adama yaltata e ɗengal muɗum ko a tan wona ɗum woni le ɓernde nde ɗum fu ɓeyde bonnude leydi nde mbiya lanɗo hokkuhen hakkillaji robbi kala yimɓele gomɓe nokku noddirteɗo konna kuriyen safa yettoyo duwansa fo min jooti o min lanniki jam moɗon rappere en wonɓe toon ɓe fuudu jootama sanne sanne hono gaɗo imma darano jam e deƴere han hewtirede le leydi ndi fuudu jootama sanne sanne kala ko gollata fu no mbireten e mbiyan lanɗo faabu leydi ndi lanɗo ittu hakke toñuɓɓe e toñaɓɓe noon mbireten lanɗo ittu hakku toñuɓɓe e toñaɓɓe noon mbireten so lanɗo jaaɓi do honno wirano sa yi hakke ɓoyi tan atan sawru dartoy noon fulɓe mbiri so hakke yaltay du e mbiyan hakke o natay tan fa nde jokkitito ɗo kabaruji meɗen ɗi waw haala en mbi yoppumi yoppata wona yiite nangumi nangata wona kalisi ɗiɗo haalaji attano yimɓele hewɓana kala ka anda kowoni koro muɗum wattu joni en jaran fa nokku noddirteɗo guuma iɗum ley laamu duwansa lanndire ɗen ɗo kanko noddirteɗo wura hamma allayle oɗo nokku o woni kanko ɗo woni keƴaɗo meɗen gonɗo to Ibrahima Maygo landikimo kabaru kowoni gonɗo konngol koro muɗum keɓɓen komo sifi dow hen
yoppumi yoppata wonana waaji aduna so yimɓe fu mbima hunde nde nde wooɗa ɓe kollitima nde hunde wooɗa wiyama cela e mayri a jaɓay a waɗi ko wiya ko poti gaɗa ko e a yeeyi e yoyi gasay a yoppi woni ɗumne manda yiide ge yoppumi yoppata wona yiide sa yi gasay so joppuɗa tan a yi yiide ge ɗumne yiide darde torre jiyete hen ka ɗum yimɓe ji so mbi cela mbiɗa selta ha jaɗa jeeyiɗa torre ka so celɗa a yi yiide ge ɗo yoppumi yoppata woni e golle fu tawaɗo aɗa golla so yimɓe mbi sel golle o wona golle garɗo ɗum so jiiɗa torra ka fa yiyiide ge ɗo tan yoppumi yoppata jeeya golle fu tawaɗe ɗum ley hen so durowo noon so wiyama sela nawrude ga bonna dabaji bonna guese so tawi bonni nangama yii yiide ge so ndemowo noon wiyama nokku anni wooɗa pati ndemaɗo a jaɓay sa reemi so laataki a yii yiide ge so mobel donnuɗa a donnirino wala a yeehi a waɗo accident allah suran en a yii yiide ge won heese a wi a watta a yii yiide ge koy ɗo tan golle o woni golle fu mo tawa wiyama acca so celɗa so jiiɗa tora mum fu ɗumwoni yiite ge ɗumwoni manda yoppumi yoppata wona yiite sel hunde nde wallahmi selta a yiyowi ko yimɓe mbima ko a seeli anda tan a selay ko yimɓe mbi ko jiiɗa hay ɗum woni manda yiite ge nde jiiɗa ko yiyata ko fu so celɗa fo yiite ge a yii ge ɗumwoni manda nangumi nangata wona yiite yoppumi yoppata wona yiite ɗum fu ɗo haala goota mawɓe men keeñen eɓe andi koɓe poti eɓe andi koɓe poota eɓe andi koɓe kaani wadde eɓe andi koɓe kaana wadde ko fota waɗede ko fay so dokkuɗa milliard ɓe gatta ko fuuti waɗede ko hayso a wiya fay hunde ɓe gaɗoɓe dow ko gari tan ɓe dogata hay hande laatiki allah surane sukaɓe goduɓe hande ɓe accu mi accata wan mi watta so ana wooɗi kanaɓe jiiya wooɗa soɓe acca ɗum ne wona accude so gasada kanaɓe jiiya gasay soɓe acca ɗum ne wona accude mawɗo a jaɓan ko haalta ko jiiya no gollirta fati jokka muyɗe ma jokka ko gasata ni wiya kana wonɓe yeesoɓe e mawɓe tinni tafon so garɗo fu tawi so siini jokkude ƴeewa no garɗir no fati ƴeewa yonki muɗum ki giɗaɗe makki a ƴeewan ko tilsi e ko haani so ana wooɗi jokka so a yi wooɗa acca yoppumi yoppata ɗo woni
ayyo faamu heɓama dow hen sanne min mbiyan duɗo garten haddude ɗum woni ɗiɗo kabaruji ko yowi dow faabodiren noon mbireten min jooti on kala ɗo mbawɗon tawede le mali fou e maggal muɗum wattu joni min jootan ɗum woni yimɓele heeɗiɓe min ley nokkule ɗo ɗum woni déplacé en ɓe gooni ley nokkule meɗen ɗe Oumar Waygalo kañum wonno ɗum wonɗo microji ɗiɗo kanko noddirteɗo gagne kanto wonno nokku noddirteɗo ɓoggui jamɓe to kala kajaɗo hettinaɗe ɗiɗo kabaruji fo ana wawi yaade dow beme amen ande to waɗa www toɓɓere studio tamani toɓɓere org noon gatta so keeɓa hettinaɗe ɗiɗo kabaruji fo yeji wattu goɗɗo en ji yontere warore fa jokkiteɗen on kabaruji ɗi noddirten ɗo faabodiren Oumar Waygalo jooti on sanne kala ɗo mbawɗon tawede le mali fo e maggal mum lanɗo moƴƴina battane meɗen tawe puɗɗole ɗe bonayiya